Yeah, 2018 KD Don Kaskazini, upendo ni hazina, ni karama, ni thawabu toka kwa Allah Maulana. Tumeombe kupenda sio kuchukiana. Yeah, yeah, hakika umeumbwa kwa ajili yangu. Better days on time, upo kwa ajili yangu. Better moment, mama, hii kwa ajili yangu yako. Better think about it, upo kwa ajili yangu yako. Better give me a chance, kwa ajili yangu yako. Better watch your head, ma, kwa ajili yangu yako. Better sina subi, ma, kwa ajili yangu yako. Better tuishi pamoja, ma, kwa ajili yangu yako. Better Nipi na pass, yeah. Every reality I'm gonna make it sure. Money ama mia, stay your body, bear on me. Nasema ni safi, not in the red. Dile mule mule, tili fifi anapoga. Kelele tupige view, tupige, walisema ahoy. Wana kasi matu, wapige TKO, say no more. Oi, oi, no more drama, wapige wanafiki. Oi, mpenzi anaumiza, sija juza, sija kuza, amen. Say mama, tuweke wazi bana, mina kupenda jua, siti kadi bana. Kajua tafakari, nataka unipera. Haso sisi tafakari, machozi ya pura. Maya nalitoka, kadi queen imelaba. Sio garasha, mdani nalipanda, jaraba nishalikia. Namba nipe ni mama, sita nicheze. Mundani, sima pepe, natuliza ball, zeze. Napike, kopi, tato kalala, sigaraka. Chako, chako, mindo, tatela ara, nilifika. Umipiki, kaskazini, namleta tato, hey. Natsema ni mlete, enyi masela. Enyi brother, the sister, enyi braba na mama zangu. Yeah. Yeah, kirati ndili, deni, inasema ni oi. Hey, wacha nitimize deni, sina tamaa, mujangu. Hey, nikipenda nimependa, na kama ni mashua, basi mi mshua. Nenda kamuambia, ready uwa langa. Salisha lamba kama lamba, lamba zabareza uongo. Amen, amen.